Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen di e fulfulde midem alkamsare didi lewru avril hitan 2026 sakrab to gondum hedade hejuji amen di lende mangal mon bakab jom on fu min calmin am san lebbi kewdi ciagal ko jami garmi taido laawi euroji le sahal ya eurodi le baler leedi amen yaade le sahal lindi kay ko hultama wiide yami garmi fuddile on do nokku hakkunde taygol ndiyam fayotto taygol kuram yimbe hewbe gombe le deedo yogaaji le gallure bamako do kany en ka ana tampi sanne e be ngada noddango fewde kana ko be lindi tinno faabo be yellabe uway ol oro ol haali sakara don sembe kabaruji be jogani am kiide hande bismillah modom be hedaade dum jami garmi fuddisi do dati kewdi jaaroji le sahal leedi amendi lebbi kewdi ko dum dari lawol yowol gawo yaade burem yude bamba yaade tombok tufa jottodaale laamu mauritani kanyu ka holtama wiide jami garmi fuddisi e do mudum man heba wakat jom dum latke sultere mawde yimbe le gombe le dido dati dum woni ko holliti en mosa ag mahaha ke yamawdu samasiku
tiagal lebbi kewɗi taccugol dawol duuɗati sahalɗi fuɗɗiti camion ŋaji marchandise ŋaji ɓamti golle duuɗatol gawo burem bamba tumbutu sato jogitato fa mortane hunde welinde sanne jamare nokkuji burem ibunamino alassane mayga toon jooɗi holti kuyam makko
gulɗo
fultugol dawol no jogani nokku o nafa sanne sabu ɗum lotto sababu yimɓele hewɓe dawde no ɓerade ɗum ɗum julaɓe ɓe nannan kulentereji kewɗi ndenno so ɗum ɗo duumike ene moyani sanne gallure nde noona ko noon to ñafonke to e ley laamu tumbutu tegal lebbi kewɗi komba randejo ñamduji naati ley gallure nde transporteur en jibinoɓe kaaki e julaɓe fof jetti kabaru muɗum
donc wi fo ay manda
gurɗo fuytingol jaati weltare jamare nde saabu yimɓe galano no fewi dabare yaltude kaaki mabɓe andi kay ɓe mbiyan alhamdulillah saabu dille ɗa fuɗɗi ley gallure nde gurdam yimɓe ne yewi sanne do gulɗo ɗatol ngol kulentereji kewɗi ne ñaki noon hande ne heeɓe barka allah fuytingol dawgol ne nafa min sanne saabu ɗum latta sababu sora sotta hakkunde camion ŋaji ɗi latta sababu ɗum keɓal cuɓu somoya jamare ɗiɗo nokkuji ɗi holti wiide ɗum ɗo yo guike mawde saabu ɗiɗo ɗati ɗi nafa majji ne mawni sanne banggal nangol kaaki e yirwere keɓɓe le région ŋaji sahal ɗi
nokku antirteɗo bojo dagale lumo mawgo kayi kayum ka cuumu nangi ɗum alalbare keñem yimɓele tatom kañum en ɗali hem yonki mum en bonandaji kewɗi goɗɗi kasem du yuɓɓinamale on ɗo nokku saabi oɗo cuumu ka faale ñalawma hande o ka andaka deɗe kewɗe anale gallure bamako nde gonduɓe tiɗɗal nawɗo le ñalawma hande o hakkunde taƴugol kuran fayetto tiɗɗal ɓilliɗo heɓugol ndiyam ana heɓa lebbi kewɗi le ñalawma hande o le deɗe yogaji ɓaɓɓal ɓattiɗe gallure bamako nde hoore yimɓe le gomɓe tonɓe kañum en ka holliti wiide feyi ndiyam goto heɓata iwde e rubinegaji mum en ɗi ana heɓa balɗe kewɗe le ñalawma hande o sirakoro fa jottoɗa golf kalabankuru mouriba bougou same nom ɗum wurdi anni ko lelécha walete infa heɓani en e dow yoga e ɓeɗo yimɓelle ɗo fettan modou samasiku
seno asame
gasame gasa to jan tacce ɗi wawa wadde yontere sirakoro megatana hande woni balɗe tati rubinena tacca gila keñen wattu midi ɗo o taccama fa wattu fajiri ɗum wari duwa hayre ga enne kay courant taccatake jan taccatake gam mouriba bougou en kasiniri ndiyam e kañe courant ñande foof rewɓeɓe rangaɗata yalla heɓude ndiyam ga kalabankoro ndiyam ko taccatake ka courankay na tacce sata foof min to gofto gommi balɗe ɗiɗi hande courant wala ka nden sibinigol ngol noon sato gueɗon balɗe tati mi keeɓa ndiyam courant kay sato no taƴo sato no wara ndiyam kay yiyatake fewi
le gallure bankas nde yambereji fa landina julde mabɓe nomi noddirta to pak kañum ka ana wondi jukkita dum yontere nde kañum ka holtama wiide lumo ngo yimɓel hewɓe naati ele muɗum lumo ɓe noddirta dunde anale laamu bankas le on ɗo nokku yimɓel hewɓe chrétien en kañum en ka ana wondi landina tum fewde e julde mu en pak holtide du wiide le cuuɗi église ngaji ɗi hayeɓe gomɓe tumɓe kañum en du ana wondi to landinde yambereji mu en
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
ñawmoɓe noddirta autism do woni odon nyawla tod sababu ko heewi fu so wada sukabe takkibe na do sukabe atawam so an yidi wonko yidi haltide atawam wawa haltude ko heewi be do sukabe do hore fu sarabe be anda jaati hodo woni odo sifa odon nyaw ko be chaawi haydar sarabe jogi be do sukabe kam en ka hulti wiide berugol dum e wana ko yafani do en fe e be nada kana ko be tinno wada ko woni e bawde mu em yalla ana faabo be do ka yalla ana faabo be kedde leji ni sabbe be do sukabe ka so bami fa odo nyaw ka tabite mu en tan wajibi e mabbe kenabe immobe juccido mu em le ngalure boma kodo so be jibbe faabe paabele odo golle madam toure ami kulibali yo goto yo yaaya goto be do sukabe anni ko mayram kulibali wi mayram kulibali lo fetam wadu samase
bon ya pa de centre spécial
nokku hertana do wona be do sukabe saatu fufu mi duwan sigurde boma ko kala liru min kay mo ram boma ko wala fe hunde ne woni de suko ne wada noddango fewde lamu ko be kala kinibe kamaru o ngada bodo yala nokku na urte to segutu bangal jande e sawrugol be do sukabe so gonga halebne tampi sanne sella jati sabi tamperande jogola suko o wala fe hunde ne winde do drande am yuma suko o itana ta ko fi chadere kay do haa su gonga hale
problem vraiment
sakira do mi kaddata e kabaruji amen de kikide hande min joti am sanne hedade min